tuse zisula ndoza seba kanze ne kunira kubandi mufumbo naba nyituse zisula ndoza seba kanze ne kunira kubandi mufumbo uza bachala banange mutu lotu twachi munno nakulunguta nangulya ofuluta akana kwecho sanga gwero ofuluta olobo omulekedda byomubuda budanga tatu yana natu nyanga tebya mufako kwesi musoma kukacha masika pawa kwera bide chakuleta tiyali mulenzi bajja basula mu mayumba mudde kunoneri eyo labiriro omusajja gw'omulimo gwaffe bajja batwala kabaami mwejje mwekayalo owoza mama samusoya ayina ekikola muleke gaggawaza abasawo mpisa zizisinga ne bw'olinoga n'olimala ku bikolo wamma empisa twolina mukyala muyita bujwanga ensonga esooka zinnaku zibweka mama nakulamulaba taata bwamufako taata waffe olwaddanga mama n'abugana namuteerayo amazzi n'amala okunaba namuweereza akamere n'ekakyayi wamma oba katundangako ng'ate ku maviivi awo n'afulumako ebweru abaana n'atuusa tekitammwe mwamulabye katuyingira enju katufukamira bulungi ffenna ku maviivi oba muwala oba mulenzi tufukamira eka nga ffoluddayo ebweru nga mama atugamba tekitammwe bwawummulako eno mpola emizannyo ate na n'akola effujjo mumanyi mukambwe ajja kubakuba embooko nga tukubya bigambo ogwo omusingi gwa maama otuteekateeka fe twakula mu mbeera eyo nga tutya abakadde naye abakyala ba leero omweddeko mbagamba bwe mutemyetemye efamire tekyali mirembe famire bwetuula etyo okutesa ebijawo nga nakyala yingirawo okugiremesanga mbwe ensonga eyo bw'ogikola nga mpozi nkufiira nga kulekera n'ebyana gy'oli bya kitooke omwami bw'alwa gy'aludde nga baana abagamba temugeza ne muggula waddeyo gye yabadde ng'olwotendeka abaana obutu obukambwe nkakasane gy'aliraga teriba mirembe kansooka emmire bw'otusinje mbawo endowooza omusingi gwe najja ekanzofuna emirembe
yanguwa mama samusafu tuwe endowooza tukoye obukyayi fe twakala buganzi twagala okunoonyereza obuzibu ovaawa tekimwegayalo fe tufuna emirembe
fumbo wange mama wange nantuza nangambe ebigambo ti mwana wange jogenda amakaba kambwe naye omusingi gwa byonna mpisa zezisooka ofubanga nyo bbaawo ogumuwa emirembe ne bazadde ba bbaawo n'obawa emirembe abafamire ya bbaawo obasembezanga bomanyi ne bw'otamanyi obawulirizanga okuumanga obusungu kwe kusirikanga ate nesenga w'omutima asengeka ebigambo ebikunyiza bbaawo omubuuliranga ate ofiisi y'amaka go kibeera kisenge bbaawo bwakunyiza ey'omu kisenge kyammwe tofulumanga wabweru okwanika buziina tomummanga akamere mbu kuba wanyize tomusibira bweru nti ogulaga obukambwe mukuliraana akamere n'omuwa mirembe ne mwesooka ofiisi gy'ekisenge kyammwe tofubutuka nti nnonze ne kannanyize omugamba musimbo nti ssebo nkugamba ensonga gye waŋŋaanye zitempa mirembe awafuna bwe yeetonda ekiddako mirembe omwami bw'akunyiza nga tolinda kutaama wetondenga mbwangweraga emaka agateesa ate taata naŋŋamba ntyogenze mubufumbo siwuliranga ttalo togenze kulwana wekwasanga mukama akulwanirenga obuyonjo n'empisa n'ankwasa n'ekkulaani
yanguwa mama samusafu tuwe ndowooza tukoye obukyayi fe twakala buganzi twagala okunoonyereza obuzibu ovaawa tekimwegayalo fe tufuna emirembe
natuuka ewasenga yenno nantegeeza mwana wange gy'ogenza ogenze wa mulenzi ekisenge kya bbaawo kikuuma emirembe tekiyingirwa bangi kuba kiba kyomu fumbiranga n'omusajja enjala weerumidde ate tofumbisa busungu mwattu n'osiriza ofumbanga akatogo obaagala okuwuuta oluusi babeera n'ebbuguma obaagala okunaaba bwe bw'oba ojjulira omwami mpola mu kasoobo tokubaganya bikopo neiba batya nnyo munnange bw'obikwata ebyomuwala nkugamba n'olugoye ajja lwoza nga tetalagiddwa ayi mwerabangenze ndidde olulala te teresa n'ewammwe musigala emirembe.